call me the undisputed. I'm truly undisputed. Ah.
Nakula vida unze muntani kwa ngosu kumye nyo kubarala. Mbela zoze unisa. Oine pise zombu bantu. Unefika yote sangwa sangwa. Untambuliranga mumbeja. Mina kupenda. Hakuna mwingine katika wote. Nimechagua wewe. Hey, so tam tam. Sichana murembo. You're so amazing. Vera nange. You're so tam tam. Sichana murembo. So amazing. Vera nange.
Hey, tulinga walongo no wange. What a coincidence. Aba mweko mpate mwesunga. Kubanda mwefugada. She looks good, so do I. Ever smart and polite. Alinga never matter. Atnuza singo babu we. Nakupenda. Hakuna mwingine katika wote. Nimechagua wewe.
Hey,
you're so tam tam. Sichana murembo. You're so amazing. Vera nange. You're so tam tam.
Unachotaka sema, sema popote darling. Unapotaka kwenda, twende kwanze wendi. Forever and ever, for you my sweetie baby. Wita malaika wange, wamponye mikote. Ujomu kwa no mama, mina kupenda. Hakuna mwingine, katika wote. Nimechagua wewe.
You're so tam tam,
tam tam.
Sichana murembo.
You're
so amazing.
Vera
nange. You're so tam tam,
tam tam.
Sichana murembo.
You're
so amazing. Vera
nange.
You're so tam tam,
tam tam.
Sichana murembo.
You're
so amazing.
Vera
nange.
You're
so tam tam,
tam tam.
Sichana murembo.
Oh,